maamulka deegaanka u dingleh saraakiil amniga iyo waliba si wada jir ah aan ku wada hadalayna hoojinta amniga iyo koorsadowka wararka been abuurka iyo dawladda iyo markaas hoogga saaraysa sugidda amniga iyo xasilinta kudib markii maalmoogii la hadhaafi warar aan jirna lagu faafi deegaanka taas oo maamulka si eeday markaas uu ku humaaday kulanka oo uu shir gudoomiyaha iyo gudoomiyaha deegmada awdingle ibrahim maxamed nuur ibrahim kala iyo wayba diiradda ka saaray adkeynta amniga gudo degmada korangaadowka wada shaqeynta bulshada iyo hay'ado amniga iyo sidii markaasay tilanku horseeda lahay wararka been abuurka ah markaas la kamaran habaabay shacabka gudoomiyaha deegaanka awdingle maxamed nuur ibrahim kala iyo waliba uu sabogaadi in ciidamada iyo maamulka deegaanka iyo dadaal joogtay markaas anka jaran sugowka abniga iyo xasiloonida deegaanka waliba usta hoosta ku xariiqay in wararka been abuurka ee la kafaafiyay baro bulshada iyo sewalanayn taraana bulshada balse ujeedadii etaa in la kawiiqa kalsoonida shacabka ee dowladnimada waliba uusana ka nagnagay in shacabka awdiinla iyo si adag markaas unku foojignaadaan marin habaabinta noocaase waaniyo garabsiyan hay-ado ammaanka ee markaas anteegan ilaalinta nabad iyo danta guud
niman oo manaha ka jeedin koonfur galbeed ha ka jeedin oo manaha wadankan an kuroogna ku magno qurba joog ah social media isticmaalayan iyo wali fidihayna barbaqaandooyin oo walban ka jar qofka bani aadanka hata hadii iswal sheegow wali faylaanti walwal ka bilaaban isu sheegaya muhiim ah in manaha arday koonfur galbeed galgal giliidan ma galgal gii kortan laakiin inkastoo isin waaban galgal gili koran afkiinka galgal giliidan walan jarna sheegdan wali naqdaase wal adduunye i aakharaba adduunyena walsiinka la xisaabtamo doon aakharan walsiinka la xisaabtamo doon wali wala la yaab aha buulhibala la weerari dadtadaba qof ayna ka dili bilaanga la kufsadi war antay wanaasii ka jaran wal dhiba iska dhigi kor bani aadanka isbogun hataa dhaafni lanko arday beersi abuurdaa la dili dheegni zoona eri eldon ah wali la dilahaye hamiin welb ugu yaraantoodaba qof aflayna la ka dilahay oo been ah wali la kufsadahaye hamiin welb dadantaas ah oo gibra la kufsadaliley oo been ahatan war ilaahay ma qabsatana haddii wadanka isinku tabtan shalay ku safartan madibhaasan oo wadanka ku tabaasan daban saanan maleyow hajman bane laakiin war in batan adduunyan batan anti wax qabsatan aan batan anti ha shaqaystana wadanka madaa shaqaysan ka baad diban ka naga tan aan batan ma waliyo ka bedelan yee ma dimeerisa tan helana wadanka diisin maalgashi iyo hormarin iyo hormarka inay tawnaayn walisan leena dhibaatada ka dhaaf afkin arday ka gili haytan oo anka jeysi haytan walilana anti wanaag jeel samaha jeel warkakaana qaadato anti xumaanta arday jeel oo maana arday dulmiga jeel warka maana arday nimanka oo social media ku idan barbaqaandada maana arday hadii faadayn qaadan yalkadii yoontaan walilana ilaahay inkoo toobashay hortaanun wafku bani aadanka wala oo la ka adaabow oo maalanta qiyaam ilaahay kiisaabi doon wali maana an rabbiha koob ya kamid hadii rasuulka kale sallallahu alayhi wasallam yesaas kamid tahay walaal afka keraas walkiin adaabe lanka kale lankaasi wadanka kuma ogna lanka kale maana arday lankaas walaan sheegahay beentan sheegahay dulmiga sheegahay wali lana maana arday ilaahay qabsaday inta roog lanka turug wali sheegahay lankaas daban han wal been ayo leh toog miile lanka walaagaasi sheegahay wali lana adin ilaahay qabsay ilaahay ka nabay wali bo lankaas hadii digaalanta ka dhig habad maana horteen ma sirmay ma ka dhahay weeftideena ma ka dhahay unajin miyay usuun habadmay la raayis London ama Europe taa ka gemi magmalay intii koofar galbeed dadka dili doon maag la in aakhar beelay been aan daldalama fiiri lankaas dad laysiin ka dareem horto wal masiin taro kaas oo dibida ka dalay nooc kasto u siib may la raay jidjeeyli ku guuri lan ada jeeyli ku qursoy nimankan jidjeeyli ka warjo halis ku dhaafay guud ahaan xeer goona bagman jeeyda baagan wari ka saafiyad deeganadan koofar galbeed dadka deegow